ShankySupplier.com.
Official music, baby.
Ona, 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 ona. Fancy designer, pa. I need to keep up with the vibe recording. Official music. Aja.
Hey, don't I just out your seal? Hey, don't I just out your fippy?
Back and down. Sio mpaka usimame, unaweza kukaa ukaonekana unajua. Chafunguni sio mpaka uchutame, unatoa godoro na sage unachukua. Situshaishi maisha ya ukame, ndo maana tunalewa siku zote tunafurahia. Mateke mengi kama bandame, tunakunywa varu, tunachanganya na bia baria. Ikatosa ikatai, akametoa chai, tunakunywa mai, yani paka chai, twende. Mwendo wa chai, tunakunywa mai, yani paka chai. Hapa mwendo wa safari, nisuse safari, mimi nakunywa safari. Dile wangu safari, mama, hapa mwendo wa safari, nisuse safari, tunakunywa safari. Ni mwendo wa safari, nasheza kama zamani makumangu. Hey, wetu naluka kama zamani ishekeja, ajekeja. Nasheza kama zamani makumangu. Hey, wetu nasheza kama zamani feduku mama. Nisekeje kushoto, ameshika konyagi kunipa tati. Mwanangu fisi amenipa pombe kunipa tati. Mwanangu fisi amenipa pombe mama. Wale vitu najua na kwa majina, we sitaki kuwataja kwa majina. Wale viwe zangu we tunajua na kwa majina, we sitaki kuwataja kwa majina. Walibai na tano tucheze Stefan. Mwanangu Stefan, tuluke Stefan. Mwanangu Stefan, tucheze Stefan. Toba, mwanangu Stefan. Toba, tucheze Stefan. Toba, mwanangu Stefan. Mama, tuluke Stefan. Tucheze Stefan. Afasi nizaina hapa na ukea. Haya dona asa kupaisa. Ismaili Shayo, Captain Sonda. Mwanangu Mandemba, kwe mjomba Godi. Alabama, meneja wa show. Neja madolari, we meneja mudi. Manangu Somali, Man P. Manangu Mwaisa, Socha Blokeni. Manangu Mikoba, Weke Ita. Kamuzu, Chung Chang. Manangu Kiemba, we mdogo Devi. Mdogo Nyuma, Ifada Godi. We Sky, Sagimari, Nyakusa Iyo. We mwanangu Kaju, we Kuchi Msera. Baba mwenye nyumba,
Forty-five, one.